nyanya bwagenda kewa yemogere yaluwali chaba weleza chinti ya mudongo balabye nyaba malobude ngabateka kazi wabo sibati apana abalugira bamany zatankuwa chigota nsa musonda muve kubitu yechitaba wagisabange kwa sese wa mwabitegera ndese ichirunji temuchabuza tyoba imyechi muchimanyi njia umanyisi pakukanga banu buli weekend mbundise nyimba kuba kupangirira chechindu isa chitio bera musasa teteka nyembosi inembosi neunya wachara banyiride runo ate buli tauni otukane mbyalo ligwa kunkonge ngosamalirira naye mbagamba nti tebe wane nyo kubosamazeyo ekibisi kyobeera olobesezeeyo tugeza novaayo mbogeze rukaya otifuuka wabigere noweerukaya bwatambula kagende gemikyera wano talifuna namba kyekindiise kati sisekula bulabe tenda face kyekindiise kati sisekula bulabe tenda face ochiro gumiddeyo mubeera weeru bosamaza munanga atemba alobeera mubi ne mubi alaavu otendwa malabba mu Kampala kamu olisanga batikyamu enembosi ndabula abakazi mwe bamulya posi kuba oli lwabenge kyangu mu tawuni ne bojja n'owuwolira bukabombye songa buli jotendwa era okuvewa kosabula nnyo jini omukazi nasiba ne difu kalukwabeera leka bakyakunga laba oyingidde emmoloka ojja wetunuulira omanyi oli w'amaanyi naye era oliyingira didisi olyekanga mugongo mwereere ng'abo bubi nanfaafa wazi otendagako mu didisi kabuze waliyo bannyiniwo tokyakanga bala kukungiriza mbu yateeba ekyana alitanyeenya mutwe samaza kaalaako neggombole mu gituuka mu nsonda ofuuka wa kyenda kkiriza kintu kino nalulungi weggana ataganga mu mbasa abetenda abeyita ba queen abetuma amanya kalukwabeera esinga w'abaana nga yegulumiso kamala ekitiibwa kyomuwa kya depute god naye mbagamba nti n'olitambulako lisomesebwa ebindi waliwo byotomanyi ensi ekyuka meya w'entebe etafuga lwa mpanga mukikwate bweso laabu yeekola busoge 40-39 kikwate bweso laabu yeekola busoge 40-39 mwebuusenga okwefuula bamanyi odi bannakyala bw'oba ebyebugeso bemanyi bweso bw'otuuka embalala tobeera wa nnyo ewaffe butambala oyita bakunga bujja mu Kampala n'ofeedinga wawulira mumaze okulaga n'ebyokulabirako mbikuwadde enfaafa abakazi katugese mmoloka ajera owesimbo wasirikaasikira pajera ekyakanga limosini neetuuka pajera ebaggaali be bakazi betuwasinateete w'amaanyi bwe musenguka ekyengera talya posi namu abadigize endabula ng'obadde ne munno bwe mugaaya ssente mu bufunze pati nawo mwepimirenga watabafaanana toyingiranga mwepimirenga watabafaanana toyingiranga mukyala we nakivubo wabatemya ati byayiko toliyo byesulubabbe gwe mukwano ndaba ogukuuma oli mutwala yakubijjira ate yensabye okusibula tonneebuuza yensekazi wekkapo ng'era bulijjo Sanga, ucha mwega na kuyala vieta uni. Ucha mwega.
sangre.